jeeyam nde ne ƴaɓɓori min taji capanɗe tati studio Soumane Amadou kettiniɗon kibaruji moɗe fulfulde Omar Hama janganta on dow masinaji Ayuba Mustapha. E nder koye kibaruji meɗen ni en kalan e wiide ko keŋan woni ko ministre kawjiɗo filla cuuɗi saria e basol nebban pétrol essence ɗoende nder leydi meɗen Niger noddi hokkoɓe habaruji dow battal e nangol dekotoɗo dow ardiɗo campagne kawjiɗo jarol nebban essence on enimɓe leydi Niger nayogom. Hande subana oni woni ko to suudu kiite leydi mawdu ndu saria ittol toggore laamu Bazoum Mamed horeji leydi kiɗɗo on waɗa. Nonni yewtere meɗen pidino hande yatana haala dow filla puufol sereendu Yakuba Mumini denke denke laatiɗo no anda. Kori jam hirti e moɗo yerna kaalinoɗo e nder koye kibaruji meɗen mbiyani kiite ittol toggore laamu Bazoum Mamed horeji laamu laamiɗo leydi kiɗɗo hande subana woni ko ɗum waɗa to suudu saria mawdu ndu gallu ñame pasantoɓe o Bazoum Mamed mburtake nder suudu ndu mbi ngonga walano gollire ɗo nder leydi ndi sere gollire ndu wonanono. Kanƴum waɗi ko ɓe pasantoɓe Bazoum ndene kiita on horeyama sappo enayi lewru jeet garo senimɓe miccita du Bazoum Mamed oni tuubira kenana e fenande leydi waɗi diɗɗe haɓɓidande e dow filla ɓiɗɗan bonɗa. Nonni mbiya ministre leydi Niger kawjiɗo filla cuuɗi saria e basol nebbam essence o kenga woni ko noddi hokkoɓe habaruɗenda nder gallu ñame dow filla nangol dekotoɗo dow ardiɗo campagne wapko. Nonni kawjiɗo filla jarol nebbam essence leydi meɗen Niger e nimɓe nayo woduɓe andal dow filla basol nebba essence to enda nder leydi Benin woni koɓe nanga. Kettine nane ko Mahamman Moustapha Barke o ministre wi bandiraɓe amin ɓe wuddu télévision leydi.
Min binden tawaɓe dow inde wapko Benin toɓe jaaɓu laana diyam furinde karansi leydi Niger o endan ndeni tawaɓe dow inde leydi Niger di endan galader kawjiɓe fi golle ɗen endan wapko jaaɓi komin mbi ɗum endan amma CNPC e wapko ka en ƴami ardiɓe leydi Niger acca laana ɗiɗaɓa ka binde karansi on endan dilla. Ardiɓe leydi Benin bi'i jaaɓi amma ɓe bi'i seyni sinuwaɓe wapko wonɓe ton endan ɓen ka en tan gaɗata golle ɗen endan. Min bi'i wapko Benin e wapko Niger ka en kawrata waɗude golle ɗen endan min lilda himɓe ɗiɗo ñañamɓe golle ɗen endan ɗum waɗa yeeso maɓɓe. Ardiɗo leydi Niger wi'imin deni ɓe jaɓay himɓe ɗiɗo leydi Niger ɓe endan naata golle ɗe endan to ɓundu karansi wondu kulele ɗo endan leydi Niger du endan maɓɓe.
Yero doni no Port Clair leydi Benin o haaliri mbiyeteɗo Mario Elon Metonu o wi hunde noon ko laati wiɗagol no hen waɗede dow filla gacceɗɗe ɓe nimɓe gaɗi sabu hunde ko darta filla ɓiɗɗa bonɗa kuno. Nanni mbiye caka balɗe seeɗakal woni ko julɗe laya waɗoyte ɗo endan kanƴum waɗi koni mbiyen sonoɓe dammunci e waroɓe no sooda kebbini lumo belle yara sanne amma hitande hikkande ɓe sonnoɓe dammuci no ken woytorade rafi coggugam battal e nimɓe leyɗe yasim ɓe gara sodde. Seydi Abdou yewtidi e woɓɓe mabɓe famminirɓe hano ni
wiumo wala jawɗi ɗiɗi gaddumi ɗi kaykama ujunaji waranja e joyyi e keme joyyi mi sonnayi rawani mi waddino ir jawdir ndi mi sonnanoɗo ujunaji leeso e nayyi. Saɗorno mawɗo on woni ko laabi on mbama dammuci galano wurtini
kurkanno asidaaramo
asigete bakla haali ɗi endan ni gala luumo hano no andirano gandenno ura waɗa ɓuran mbali lasu ɗi neɗɗo sonna subaka o warda joni min connayi ko ɓuuri sappo kaden ɗum neɗɗo ba sonni balum keɓol resi kanti ɗanta neɗɗo nde neɗɗo wala resi o ɗum wurtodotako bisa mo ɗum faabo ga Allah resi o endan heeɓa gande hana no enden neɗɗo hirtan ɗo endan wurtodaki
bey ɗiɗi codumi woto mi sodanan ujunaji jeegom woto du ujunaji joyyi e keme nayyi resi wala ɗum woni saɗornamoi.
Nonni mbiyen alsilameɓe caka balɗe woni ko gaɗoyca julɗe muɗum layya ko tawa goduɗo bawɗe fuu no tilsu emu non e layyade nden non nimɓe no ƴamodira yalla ceede caca no sodira layyari. Nani ko mbiyeteɗo Umma Kaltum Dawda debbo Modibbo Mbadio toɗo wi Hawa Usman domaj
mutinyeyi layya da
neɗɗo joɗiri baalu keɓangu nder caca layyari ɗum woɗa ngam un tunino hana hunde ko woɗino hanno Allah wi'iri ɓe imani jarki bagi e caca e ko nanni titta fuu golle sheɗan no ɗundu zunubino neɗɗo tinno e majjum denino yiɗi halliso Allah no seni jawdi fuu dilaɓa o yiɗa ɗum gollal fuugal senaki o jaɓatangal jawdi haram fuu o yiɗa ɗum Allah no jaɓa jawdi halal e mo yiɗi ɗum Allah reenu en
Allah yettama amana.
Noɓe hokkoɓe habaruji sappo en joyoɓe région Dosso heɓuɓe ɓeydanede andal dow filla sigila demal kesso nder leyɗe tati Burkina, Niger e Mali. Dalila fi wonji tagol bakaji e yoro ko torri nder ɗe leyɗe. Usmanu Dambaji ardiɗo sigila biyeteɗo Raya Karkara nani ko wi Ausi Abdurahman.
Ekkintinore deni waɗama gam joɗɗinde sigila kesogon dow deme ɗo leyɗe afrique ɗe enden sigila oduni nder leyɗe nayyi hiɗa joɗɗinede leydi sénégal mali burkina faso e niger ɗum hiɗi hokkude sembe joɗɗinde sigila o enden gam leyɗe tati ɗe enden kan en himɓe en ɓuuri hiɓude saɗormaji ɗi wonƴitagol bakaji gonno gaddana ɗum en ndungu nder leyɗe ɗe enden ndiyan heƴorta remoɓeɓe enden waɗude golle mum dene no hani noon deme ceeɗu e dabbune gaɗol mum hokke sembe himɓe ɓe ndema gatta e engrais ñaama kara celliɗa Oxfam kandu hokki ceede sigila o enden joɗɗine dow duuɓi joyi cuuɗi habaru no kaani waddude balla mum en ɗum saabi golloɓe nder cuuɗi ɗi enden waɗanɓe hemre no gaɗane ekkintinoje ko watta e balliri sigila o enden ande o hokke
e kota nder région Difato laati gollal nangol liƴƴi nokku mango heedani nder o région ngam batte Allah ñalande ittanade leydi adunaru ngam durwididde e nangugo liƴƴi ko wala e laawol ɗum waɗi ko lettina aro miti mosarus kajuɗo filla jaayi e laddeji miccintini nimɓe ɗowtano itte jowaɗe dow filla lumako liƴƴi Gidi Abdurahman yewtide makko
laabi laamu joƴƴinaɗi dow filla coggu liƴƴi hana ɗeglanno illude en nangol liƴƴi demum hana elko joninon demum so liƴƴi nannganoma fuu ko haagete noon na ñaame nana sonne nder wuro gon amma joni liƴƴi kecci ɗin duda na sonne fader leyɗe yaasin saɗorna liƴƴi kecci ba hakkunde leruji ɗiɗi no wawi boni denne tilay noon gomnati daara hana liƴƴi ko boni yimɓe gonna sonnani non duno hunde noon ko yimɓe wonna sonna denne laabi dartini ko watta connoɓe liƴƴi ɗin endan yoɓa jangal e itti nanga illu tamatoɓe codoɓe no sonnowa warde fato joom en looreji adoɓe guineji ɗin endan fuu no hani yoɓa
ɗera janguirɗe l'école guure laddeji kewɗe sukaɓe hewɓe waɗoɓe tewteru talkuru certificat no joppa jande gam batte Allah e golle guese to Boukari Abdou janguino wuuro ladde leydi Madarumfa owi ɗum ndu no wawi waddande baasi harto keptol talkuru certificat ɗon no Mamadou Mamman lamdorimo e cellal
illu toɓo aranu sukaɓe jangoɓe acci garti jandi ko ɓuuri nawude sukaɓe gaɗoɓe tewtoru no tawa nder mabɓe ɓe naati nder golle guese nder cuuɗi classe ko woodi sukaɓe lesoji ɗiɗi wurta feccere mabɓe ko war wakkati komin ganno tewtoru ko waɗete fande tewtoru mawnu waɗi ko wiyete examen blanc ko ɗuuɗi nder sukaɓe jangoɓe en dan waray bakka janguinol subaka ko janguinoɓe ɓen gatta iɓe gara lasara asawe e alal ko watta sukaɓe ɓen jangini fawoɗo fande tewtoru mawnu warde amma ko sukaɓe ɓen boppi garki jande nde hunde noon kono wadda saɗorna mawɗum komin ɓuuri hulde woni ñande tewtoru ndu to ɓe keppa warde
nanni en kotan favari joni to ende nder région Difato kalten filla leñol beri beriɓe ko laatinde ni neɗɗo no yiɗi ƴamoyde dewgal nder mabɓe ko artirte guinan kam woni kange mane jawdi amma nder duuɓi cakkitiɗi ɗi o fina tawa yoppirama caggal no fanta waali goni joguitiɗo fahande fina tawa leñol beri beriɓe nder gueygimi famtiniri Abdoulaye Meyna.
Dewgal denno komin anni ɗum nder fina tawa bari bari en suka debbo de ɗum yiɗi ɗum e dewgal seede saaroɓe jokkolle makko jehi wuro maɓɓe ƴami saaroɓe makko den wi'e ɓe gadda ko ɓe goodi. Nden noon na'i no goodi sanne, de ɓe gari warde eɓe gadda na'i jeetati yahde sappo. De ɗum wari du waddude sadaki e ɗum wadda na'i sappo naa ko ɓuri non. Amman gaɗa muɗum ko duniyaaru laati ni baa bari bari en ɓe gala na'i, sey ɗum watti kanŋe. De ɗum wari waddude goɗɗo no waddane kanŋe sappo e joyi naa kanŋe laso. Gaɗa muɗum ko kanŋe ɗe enɗan gala, sey ɗum watti ceede e ɗum wadda naira 1,400 na 1,500. De jomun du wala lawol no wadda naira 1,200.
Wani ma bai da ƙarfi ma zai bada 200,000.
Nan ni mbi'en ngam batti Allah e nyalande ittanande leydi aduna ko jagan ɗowtanade e durwi didde koƴol hano koñol ko goɗɗo waɗi. Misali jimi e ko nandi e mum waɗi ko Aboubacar Asumane Kolo ardiɗo Sarus kawjiɗo filla laabi kiite to bureau leydi Niger kawjiɗo do filla hakkeji yimoɓe fammini gacce ko tawa dow jomum eno jukkirte ɗoende nder leydi Niger. Mariama Jerma ko yewtide makko.
La contrefaçon
hoƴƴitaaki jimi bomi dewtere na irimu ko joomum hokkan niɗɗo laawol, hunde noon ko laamu haɗi, hunde noon ko niɗɗo no hiitane dowmum. Saaro ɓangari filaaki ceede noon nagam haajugon fuu, hunde noon ko laamu dartini laabi o haɗi ɗum. Sey ni so joomiɗum hokki niɗɗo laawol hoƴƴito golle ɗen anndan, ngam woɓɓe no ɗon ko arti niɗɗo yimude na irimu. So niɗɗo no hiɗi hoƴƴito jimi ɗi anndan, sey ni so ƴami joomum laawol. So wala ɗon du, sey ni ƴama yimɓe muɗum. Wala fu laawol ko hoƴƴititto gollal joomum so hana heɓi laawol noon. Laamu no hawji gollal joomum sey to maayi. Gaɗa mayde mum du ɗum waɗan duuɓi capanɗe jeɗɗi ginan dan fande laamu hokkan jiɗɗo fu laawol hoƴƴito golle ɗe anndan.
Nonni mbi'e ano lattol baal ni tawangol na kanugol naata hakkunde fedde lattol baal leydi Kongo ko nyalande tataɓerde ittodirol tewtol jaaki kuppo ko leydi adunaare ɗum. Hano fedde leydi Kongo nde wi yardorake ko mena leydi Niger ari ɗum. Ɗum dow ministre kawjiɗo filla fijoji pirtol ɓali tendal leydi Kongo kan woni ko andini ɗum kengan to endan Kinshasa. Ɗum waɗi ko mbiyen fedde leyɗe Afrika kawjino filla lattol baal jonka kan dow moyta ƴewtino dow ofi. Amma ni mbiyen fedde leydi Niger hawjino filla lattol baal wiyetende mena non ndi haɗay ɗum yehi to endan waɗi lattol mum ngam batte Allah e ɓeydude ñeeñude e miccintide dow ni mena no tawa ton illu mawnde wittinde nde to ngam batte Allah e ngol lattol baal. Sai garte yewtere meɗen pindinol sereendu hunde noon ko laati gollitirgal farto jimi mangal noon laatingal no annda nder kulle ɗe fuu. Mo Yakuba Mumini jimo denke denke piyo sereendu ekkintino nani ko wi'ali mum kayle dow majju.
Ɗo nder leydi Niger leñol ngole puufol sereendu ƴuwi.
On appelle ça la flûte peul.
Iɗum wi'a sereenu du enɗan sereenu fulɓeno, amma du hana sereenu duroɓeno, ngam ba leyɗe tubakoɓe. Misali corse duroɓe mumen no tawra sereenu, leydi England no woodi sereenu, leydi Habasha woɓɓe mbiya Éthiopie duroɓe muɗum no piya sereenu, amma fulɓe kan en ɓuri fiwde sereenu du enɗan. Pelli du no piya sereenu. Iri sereenu du enɗan neɗɗo no hi'adu ɗo leydi Niger, Mali e Burkina Faso. Sereenu du no fiye ngam heɓude jonde jam ɓerne fewne. Duroowo fuudu na'i mum kalki no ƴeeña lekki na wamde fiwne sereenu du enɗan hettinaade daane daabaaji ɗin enɗan. Duroowo fuudu no anndi daane daaba mum tokkira daane de enɗan hiitoode nagge mum na na'i mum dow ko yaawi inaatowo e gese i bonni.
Donc c'est pour cela
onon puufa sereendu non duno onon janngina ɗum e jiiɗe mon noy ekkitol muɗum wontiri.
C'est un instrument qui est très
compliqué. Piyol mum ñeña hana ko hoyi non, amma neɗɗo nde no woodi muñal waawan ñeñude ɗen. Misali min mi tilsinta goɗɗo wara ekkitaade sereenu, amma de joomum wari ekkitaade miɗo waɗana ɗum sereenu mum, mi ekkintina ɗum, mi wi'a ɗum ɗo watta jeɗɗiire de wartowi miɗo hiɗi tawe komi ekkintini joomum. Joomum waawi ɗum sereenu du nder ekkitaaki muɗum no hiɗa neɗɗo ñannde fuu ada sereenu muɗum fiya to yehu takkoyde sereenu du enɗan naata waɗude goɗɗum feere jumum. Nde neɗɗo tokkirta nii du waawa
ñeñude.
Jooni nder ñamey onon puufooɓe sereendu foto woodi.
On peut dire pour le moment
hannde ni sey ni wonɓe ladde ɓe mi anndana, amma ɗo ñamey min janngoowo université gom fuɗɗuɗo ekkitaade haade e ɓiyam Abdulrazak kan en ni goni fiyoɓe sereendu. Kanko du ko o ñeña no hoddanimo sanne, ngam mi hokkaymo laawol fiyoɗe sereendu du en dan kina. Omo waɗa bawɗe makko, amma tawte o warta ekkitaade ko o wawagon to am.
Il va revenir pour apprendre ce qu'il ne connaît pas.
Ɗo wonta kibaruji meɗen tili e fulfulde kirtato jahirde.